Hola, Risto, Risto. B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-
SHI RKO Circo Media.
Sema kipi unataka mama, gari ya manyumba baby, wala nitakupa mimi.
Kwani bashing kapi?
Sema kipi unataka mama, gari ya manyumba baby, wala nitakupa mimi.
Kwani bashing kapi?
Takupa gari, takupa mpaka kiwanja, takuja paki ukitoka zako viwanja, kukutunuku takuwa wewe wa kwanza, tatumbo tafurisha ndo jue nimejipanga.
Wana wewe kifaa, kila kitu ni shufa, ama tazame Dubai tujue nini utafa.
Story ya vile utaka ni kutunze we bomba, ushinde mpaka wale, nivuruge mpaka kichwa, ucheze na mpaka wale. Waka nalia na cheka nkikucheki my dear, na iona mpaka future nkikucheki my dear,
na iona mpaka future nkikucheki my dear.
Nakagusa gusa kako shaika na ngata kucha, nakagusa gusa kako shaika na ngata kucha.
Sema kipi unataka mama, gari ya manyumba baby, walai nitakupa mimi.
Kwani bashing kapi?
Sema kipi unataka mama, gari ya manyumba baby, walai nitakupa mimi.
Kwani bashing kapi?
Robo yo kula nyama kilo, kwa kitanda lali solo kinikosa kapilo. Yo upenda nkiperform show zangu paka mwisho, na kikisha meridhika na ndoto zake zote za Ameriko. Itabidi ni kuimbia utulie usikie, kama kuna shida na kuomba uniambia. Hautawai ona dhiki yondo kitu, na kwa hili nipunguze marafiki time yote kukabithi. Sio nagi hata hao kinishika mbele watu, miuchizi nikavimba nikabaki kafiatu.
Nakagusa gusa kako shaika na ngata kucha, nakagusa gusa kako shaika na ngata kucha.
Sema kipi unataka mama, gari ya manyumba baby, walai nitakupa mimi.
Kwani bashing kapi?
Sema kipi unataka mama, gari ya manyumba baby, walai nitakupa mimi.
Kwani bashing kapi?